Yesu ibyo ukora birahambaye. Niyo mpamvu mvuga kuri umwami MD Gospel Hip Hop.
Just on sound.
Yesu n'umwami, Yesu n'umwami. 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 Umwami ni mwiza, ibyo akora ni byinshi. Arahebuje, uwera ni Mesiya. Anegurira meza mu maso y'abanzi banjye. Muhimbarisha inanga n'ibyuma birenga. Nzamushima iteka, muratira batamuzi. Bamushakishanya umwete kuko ari uw'igikundiro. Azabumva biteko ye, n'umunyembabazi nyinshi cyane. Urukundo rwe ntirugira akagero. Ubuhungiro bwe nibwo butanga amahoro. Umwami wanjye azahora kugoma iteka. Yesu n'umwami, Yesu n'umwami. 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 Iyo mwiyambashe aragutabara. Mu byago mu makuba n'umwami wa twese. Twese turamuzi, muhamagare akwitabe. Kuko kumva ari hafi, itegeko gusubiza ibyawe. Ibyo akunaniye narabitegura, gusanga uri mu bisubizo. Gusa n'umwami wa twese, twese tumushime. N'umwami wa twese, twese tumuhimbaze. Kuko arabikwiye iteka ryose. Haleluya. Yesu n'umwami, Yesu n'umwami. 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 Jagufi wihano maramaze ibyago bisubizwe. Bamwenda warahera watabutsemo kabiri. Kugira ngo twese tubashe kwigererayo. Tubabarirwe ibyaha twacumuye ku guteka. Mana we dutabare twe turananiwe. Imbabazi zawe zirakenewe. Kugira ngo tuzabone ubwami bw'ijuru. Kugira ngo tuzabone ubwami bw'ijuru. Kugoda guteka ibihe byose nta rupfu nta kurira. Nta kurira. Yesu n'umwami, Yesu n'umwami, Yesu n'umwami. 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 Yesu n'umwami, Yesu n'umwami.